ngoba mina ngitholile
izohamba ngiyotshela mama
ukuthi khona intombi ngithandile singchazile
izohamba ngiyotshela baba
balungisise inkomo ngoba mina sengkhulile
izohamba ngiyotshela mama ngiyotshela baba ngiyotshela mama
usukela
Yo, chela bonke, man, yo.